Bali anda siwa kuwana na wachola misana kilo wake Diana alilina mabanana hali wetu wetu ona wakali kunana kaliza ni wafana ababacheba sana.
Yo baby boy chewo dizzy
exclusive from afrofire.com.
FNJ forever. Festivo ni funse koshe twice alikuti. Ho uli apa muntu wanga leta mfuti. Bonse bakembo bangeneke pachuti. Basie jebo dismu vasash na maguchi. Ufuniko ziva ivoko sinzako. Topiki ni dizo muntu wanga ziva zako. Holo princess dizo voice muzako. Funsa tomi di muntu wanga chile hatko. Ho the baby bass the screaming jebo jazz. Nichoka pa matero ni beze kanaba vase. Nivela na chess nishinipa ya mavase. Race on a producer footy avala na vest nili just yes deni na jamo kasote kule mbewa unga ponte nga ufu na unga zonde mawilo yali four deni ya nyamula bode mukati na gelo kwa TX watangoti kumahafu ninaola na mbuchoka na vikusi jine real definition ya wazuchi wele tashisha vibuke vichusi usegule na mufriji unipasire kwa juice maheta na wadiez ni wanzanga pa ma FB hello ni madabu anifunsa yonse SP. Hati nanga vili boa vichi tika buanji na tioke lolo ni wanzanga chepa masipi. Wakali mafans though wazipanga hadia. Ife tika liko ungafuse vene jadia. Ukafuno flowa olo maybe cheka sing deni tika bulikira. Huza sala cha beshato. Dioli swatu jie wantuanga. Please na papata muposheko na miranda. Bills langa na wene chisanga. Nizi wa muma kunda vima flows ni mashanga. Kenze cheka demo definition ya malazo ni pia. Kai kwa Brilera na Alonso. Jibwa to the Jezo, Jezo, Azo, Azo, Gaza, 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 Walanza.
Oh yeah, una mweni potikira, una mweni chitikira. Siva, siva, tindini Alonso. Una mweni potikira, una mweni chitikira. Siva, siva, tindini Alonso. J-O-T-I-C
exclusive from
afrofire.com.
Apopena po
in case you didn't know me. J-O-T-I-C. Oh yeah.